I'm kahle zosihlahlela mihlu ngisho we na out uzange uzojayiva kahle uzomosha ubumnani angithi uyamuza udeti naye uthi umthetho avuma ungazosikinya out angithi uyamuza udeti naye uthi umthetho avuma
I see. I know. I see. I know.
Yeah. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand.
watching.